Halisa Burkina Faso foroba fanga ni aka sorrasu ka nyamuga su mafen fo kada jalakili waliya nununka da sagokela uka la magacheni no barka buyane no kosebe Burkina jamana korean fanfela sigida uka kateme Burkina Faso sorrasu ani udeme baga uka la kana baro fanga kabu ayro la kosebe arabadon su fe mo fagalion akasara u sinfe somo wiye wili bla collectif contre l'impunité et la stigmatisation communauté CISC okuma ne kanya folike uye atabuluka uye ajira ka foko jamana ka furuba sorrasu ye muguchi uka mo wula piega sakwani ani kangangu dugula CICS ka kuna funi seven ka fola AFP kuna funi dibaga uteka dara minka ambijuala fakalini kera konvoi do ne bulifen keme lakana ne nyoko tumbe akonona na uluka temeli de fe route nationale 4 kan kata bungu sanuboro la arabadona ne akonvoi lakana ne tunduka escorte ni pikapu 4-4 tanyo wana fe furuba sorrasu tumbe minko nana nuka finunyi e CICS ka fola mokotani fla muso doni adembe min jate la farali ko fora sakwani ndugu mo fe kata kilo kemeni mugani duru nyona uni fara gurma chela la jamana kore an fanfela la mo wulo fla muso nani be min jate la fene o farali ko fora piega ka fe kata kilo bi woro uni fara gurma chela la woro olu fara e kangangu bugudala sampieri dugula CICS ka fola.